ikaze nshuti mudukurikiye muri aka kanya. Uyu ni wa mwanya mukurikira w'ikiganiro heza, kikaba ari ikiganiro cy'urubyiruko mutegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda mu rwego rwo kwimakaza umuco w'amahoro. Mukaba mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Muri studio uyu munsi muri kumwe nangiye Olivier Tibasumba, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye
Yvette Musabye Marie. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turanyarukira mu karere ka Gatsibo, ahaberaga amahugurwa y'abana bahagarariye abandi mu mirenge igize aka karere. Aya mahugurwa akaba yaragamije kurebera hamwe uburyo aba bana bashobora gukomeza guharanira uburenganzira bwabo bahagarariye binyuze mu itangazamakuru. Tukaba tuza no kuganira n'umwe mu bateguye amahugurwa, maze atubwire impamvu bibanze cyane mu gukoresha itangazamakuru. Turaza kandi no kuvuga ku gikorwa cyo guhugura abakozi bo mu ngo cyateguwe n'umuryango w'urubyiruko utari uwa leta ADBF.
Nkuko abakunzi bacu bamaze kubimenyera, mu gusoza ikiganiro cyacu turabagezaho ibivugwa hirya no hino ku isi, ndetse tunagaruke kuri bimwe mu bitekerezo by'abatwandikiye.
Mu rwego rwo gukomeza kongera ubushobozi bw'inzego zihagarariye abana, umuryango Children's Voice Today wateguye amahugurwa yo gufasha izi nzego mu karere ka Gatsibo. Ibi bikaba ari mu rwego rwo kurebera hamwe uburyo abana bahagarariye abandi mu mirenge igize aka karere bakwiyambaza itangazamakuru kugira ngo baharanire uburenganzira bw'umwana. Bamwe muri abo bana bakaba baraganiriye na Jean-Baptiste Ndayiragije, maze bagerageza kumubwira ibikorwa bakora n'ingorane kugeza ubu bahura nazo. Ubwo dutangira twumva akaba ari uko izagira uhagarariye abana bo mu murenge wa Gasange.
Dukora ubuvugizi igihe habayeho guhungabanywa k'uburenganzira bw'umwana, cyangwa se tugira ngo umwana inyungu ze zishyirwe imbere igihe harimo hakorwa igenamigambi. Mu by'ukuri mu mirenge duturukamo dufite ihuriro ry'abana ryagiyeho kugira ngo rivuge ibibazo bimwe na bimwe abana bahuriramo bahura nabyo, ndetse kugira ngo tunagaragaze ibitekerezo byacu bibe byashyirwa imbere igenamigambi rikorwa. Rero aho tubonye ikibazo cyane, aho tubonye ihohoterwa rishobora kuba ryakorewe umwana, tugerageza kubigeza ku babyeyi bakadufasha kubigeza ku tukaba twakwitabaza n'imiryango itegamiye kuri leta ikagera ku nzego z'ibanze, ndetse tukaba twanifashisha n'inzego z'umutekano kugira ngo icyo kibazo kibe cyakemuka. Si ibyo gusa, cyane ko duterana nk'ihuriro ry'abana ku rwego rw'akarere. Ihuriro ry'abana mu karere duterana tukagira ibitekerezo bimwe na bimwe dutanga, ibyo bigatangwa mu raporo bikagera ku rwego rw'akarere mu igenamigambi bikaba byashyirwa imbere.
Okay, none mwatubwira inzitizi mwaba muhura nazo ku bijyanye no gukora ubuvugizi bw'abana.
Inzitizi zo zirahari duhura nazo, cyane nko kubura ubushobozi bwo gukora ingendo, cyane ko umurenge wacu urimo imirenge, akarere kacu karimo imirenge 14. Kame ni buri murenge urumva ko ari munini ugereranyije n'ubuso bw'akarere. Rero kugira ngo ube wazi umurenge wose kiri ikibazo cyane, ariko kuba harashyizweho ihuriro ry'abana ku rwego rw'utugari nanone bikaba inzitizi y'itumanaho. Ikindi nanone inzitizi n'indi duhura nayo, nko kugira ngo duhure nk'abagize ihuriro ry'abana ku rwego rw'akarere, nabwo bitubera ikibazo kuva muri iyo mirenge 14 yose kugira ngo duhurire kuri administrative center mu murenge wa Kabarore, nabwo bitubera ikibazo. Icyo ni ikibazo cy'urugendo. Sinabura nanone kuvuga indi mbogamizi duhura nazo nk'ababyeyi, wenda badafite ubumenyi buhagije ku bijyanye n'uburenganzira bw'abana, ukaba wenda ushobora kujya kubasaba amakuru runaka bakaba bayakwima ku bw'inyungu bakeneye ku bana babo. Urugero wenda akaba amukoresha nk'ahantu yari amukwiye mu ishuri ngo ajye gukorera mu rugo, akaba uwo mwana akaba ahembwa amafaranga akazanira umubyeyi ababyeyi rero kwera ko inda ubumenyi baba nta bumenyi buhagije baba bafite kurega kubijyanye n'uburenganzira bw'abana bakaba bakwiye gutanga amakuru kubijyanye n'ikibazo cy'uburenganzira bw'umwana bwaba bwabagijwe
mukaba mwasaba iki rero inzego haba inzego z'ubuyobozi cyangwa ababyeyi n'abasaba iki muri kano kanya kubaduteza amatwi
inzego z'ubuyobozi ababyeyi imiryango itegamiye kuri leta ikintu cya mbere twabasaba ni uguha urubuga umwana bwo kugaragaza ibimurimo mu bikorwa bitandukanye dukorerwa haba mu ngo haba ku mashuri abana bagakwiye kugira ijambo kugira ngo bamenye ibitekerezo byabo bityo bibe byashyirwa imbere mu igenamigambi maze ubuzima bwabo bw'ejo hazaza bube bwagenda neza
Okay, natangira mutwibwira mutubyire ya ko mwitwa natubyire n'umurenge mwaje muturutsemo nico mushinzwe.
Murakoze nishiyaje ntusenye njye akagira.
Tutse mwenge wa kigeni na mutwa asanze hano muri iyi mahugurwa esaya mahugurwa ubundi yaragamisha iki niki abamarira haba.
Mahugurwa baduha nkatwe nyine nk'abana bahagarara abandi mu murenge batwigisha uburenganzira bw'umwana bityo natwe tukagenda mu tugari mu midugudu tugabasha gusobanurira abandi bana ibyo baduhuguyemo nk'ari nk'abana mu murenge cyangwa mu midugudu usanga ari abana bato batiga wenda nka nyina yaramutwaye mu gishanga cyo kurinda umuceri ugasanga abana benshi ntabwo bari kwiga twenda tukabumvisha ko bafite uburenganzira bwo kwiga bakagenda bakabwira ababyeyi babo iby'abandi bana bababwiye wenda bakabasha kugenda mu mashuri
Okay, tuwebye wenda hano muri kano karere ka Gatsibo ni ibihe bibazo cyane cyane bikoze guhura nabyo bijyanye wenda no kutubahiriza uburenganzira bwanyu
nk'ibibazo dukunze guhura nabyo hari igihe nk'uko tugenda tukabwira abandi bana bagenzi bacu ariko imyumvire mibi y'ababyeyi niyo mbogamizi tugenda guhura nayo
mukaba rero mwasaba iki kugira ngo izo mbogamizi zibe zabasha kuva mu nzira
tukaba twasaba nk'abana ababyeyi kujya bumva ko umwana afite uburenganzira akumva uburenganzira bw'umwana icyo ari cyo tugasaba ko ababyeyi bazajya bumva abana babyo bababwira
murakoze cyane nawe mwatangira mutwibwira ndetse munatubwire n'umurenge mwaje muturutse
murakoze nitwa Murekezi ni Flora naturutse mu murenge wa Rugarama
namwe rero tubasanze hano ariko twagira ngo mutubwire muri make n'ibihe bibazo mufite muri rusange hano nk'abana muri kano karere ka Gatsibo
Akarere ka Gatsibo dukunda guhura n'ibibazo by'amahohoterwa atandukanye ariko ihohoterwa cyane rikunda kugaragara mu karere ka Gatsibo ni ugukoresha abana imirimo ikomeye kuko akenshi muri aka karere duhinga imiceri amabuye y'agaciro nayo arahaba mu mirenge itandukanye y'aka karere habamo amabuye y'agaciro ugasanga abana bamwe babohereje kurinda imiceri abandi babajyanye kwikorera amazi gucukura ayo mabuye ugasanga nyine abana barava mu mashuri birukanye muri iyo mirimo ariko itari myiza
ikibazo byakemuka gutangira ngo mubashe gusubizwa uburenganzira bwawe
ikintu cyo nasaba ubuyobozi bw'akarere kacu nabasaba kwita ku bana cyane bagafatira ingamba ababyeyi babashora muri iyo mirimo mibi n'abandi bantu muri rusange bagira uruhare mu gushora abo bana muri iyo mirimo mibi bakabafatira ibyemezo kandi bikarishye kugira ngo nk'umuntu bafashe akoresha umwana mu rugo cyangwa se yamujyanye mu bintu byo gushaka byo gucukura amabuye y'agaciro cyangwa kurinda umuceri bakamuhana bigaragara kugira ngo n'undi mubyeyi runaka cyangwa n'undi muntu runaka bateganyaga kubikora abone yuko atari byiza
aba bana bo mu karere ka Gatsibo basanzwe bakorana cyane n'umuryango utari uwa leta Children's Voice Today ku bufatanye na Plan Rwanda bakaba barabahuje kugira ngo bungurane ibitekerezo ku byo bamaze kugeraho mu mirenge baturukamo by'umwihariko muri aka karere uyu muryango wa CVT ku bufatanye na Plan Rwanda bakaba barafashije abana gushyiraho za club za media zibafasha guharanira uburenganzira bwabo no kwihorera ubuvugizi Siwomana Marcel ni umwe mu bagize CVT akaba yaratubwiye impamvu bahisemo kwitabaza itangazamakuru mu gukorera abantu ubuvugizi. Yari kuri mikoro ya Jean Baptiste Ndayiragije.
Nitwa Siwomana Marcel, nkaba nari umufashamyumvire muri iyi session cyangwa se aya mahugurwa twari turimo agendanye no gufasha abana kumva uburenganzira bw'umwana ndetse bafatanije n'abanyamakuru. Aho cyane cyane twari turimo tureba ngo ese niki nk'abana, niki nk'abanyamakuru dushobora gukora mu guteza imbere uburenganzira bw'umwana. Ndetse aho ngaho ni naho hazamo ibijyanye no gukora ubuvugizi. Abana bagiye bagaragaza yuko kugira ngo babashe kugera aho bagera, kugira ngo babashe kugeza ibibazo byabo babona hahandi hasi, bisaba yuko bagirana imikoranire n'abantu benshi batandukanye. Bisaba yuko bakorana n'itangazamakuru ryagutse kugira ngo ibibazo byabo bahura nabyo ndetse n'ibyo bakora nyirizina. Hanga harimo abana bahagarariye abandi, harimo inzego z'abana. Ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo hari byinshi byiza bakora. Ibyo rero turashaka yuko biriya byiza bakora babigeza ku rwego rwo hejuru ndetse na bya bibazo bihari bakabasha kubigeza aho bigomba kugera bigakorerwa ubuvugizi kugira ngo bikemuke.
Okay, turebye wenda nk'iki gikorwa mukora cyo kufasha urubyiruko cyangwa bano bana kujya muri za club z'itangazamakuru, mwebwe iyo murebye ese ubu buryo mukoresha bubasha gusubiza bimwe mu bibazo abana bafite kujya n'uburenganzira bwabo?
Ubu buryo buracyari buto, buracyari ku rwego rwo hasi. Buracyari ku rwego rwo hasi kuko abana ntabwo bari bagera kuri rwa rwego rushimishije rwo kuba bashobora kwingejinga directly na media. Ariko icyo ni intangiriro nziza, ni intangiriro nziza kubera ko nimba mwahuye mukaganira bakabasha kuba kubasobanura ku burenganzira bwabo, bakabasha kugaragaza bimwe mu bibazo biba bihari ndetse bananahura nabyo kugira ngo uburenganzira bw'abana muri rusange bwubahirizwe, n'icyuko hari intambwe yamaze gutangira. Ndetse ni n'ikintu dutekereza yuko za initiative zabo bya bikorwa bagiye bavuga bitandukanye, birimo uburyo bagiye bamenya kwandika inkuru, uburyo bagiye bamenya gushushanya inkuru, uburyo bagiye bamenya kuba wakoresha ifoto, ni bimwe mu byo dutekereza yuko bizagenda bibafasha ndetse n'uko bakura kugenda bamenya ngo ese ni gute twakora ubuvugizi, ni gute twagaragaza ibintu byiza bihari, ni gute twagaragaza ibibazo bigihari kugira ngo bibashe kubona umuti.
Olivier, ngira ngo itangazamakuru ribigizemo uruhare ryakorera byinshi abana mu bijyanye no kurengera uburenganzira bwabo.
Ngira ngo hari byinshi byagerwaho itangazamakuru ribigizemo uruhare kuko iyo uganira n'aba bana usanga bafite inyota yo kuvuga ibitagenda neza, ariko inzitizi zikaba aho babinyuza nk'umuyoboro kugira ngo bigere aho bifuza ko bigera. Abana bose rero mudukurikiye muri aka kanya, indirimbo Bararira ya Riderman ibashimishe.
Papuro amara ya bika yanje yitineruro ahari yenda mwibaze igitumye mbabara babazwe n'ubuzima bw'abana bo mwibarabara bararira baraburara ntibagira ico bararira bararira ntibagira kivurira baratakira bafite amatama yusu ya matagusa gutaga kwabo kwerekana zero mwingata bose bishyizemo koko aribo babuhishemo kako aribo muri bo bahisemo umukemo kuburyo yahita makaga akaba mu mufereje aho abaryada haga akisha siri mbeho akiyorosa umuyaga akaba waporeza imisigazwa y'abagaga ababibamo nuko babuze uko bagira mukwiye kugira mukabababarira mukagira icyo mubamarira kuko bararira por kareza kware bakareza waga feje hiba tegereje sheke nuba bazi kitwa matera abo bazi karito nuba bazi kitwa kuba munzirima marido cyangwa nguba bazi kitwa cyayi kirimo nido aha babazi ngumi na jito babazi tanga chisi yuzu ya mumubabaro babazi mfuni famu gusatishu mukaro babaza kurgwada ujere kubitaro bere kukunu kwigari njira kamaro mazuba fashuba hanagura yo marida basubira neni mirjango yabi muhira ingofu bafite kumiti mazonaka yabo bafita gainda mumiti mayabo kubafasa niji kwa wachachi gabo mchatu basubizi nganji shabo nishabo Bareke kurira Barekera okurira Furwa hamateka yabo wapi ntaga yapfa kuvugwa ntibagira ho kuba niga bityo ntibasurwa akantu ntako bariho bityo ntibakurwa bitaweho bavama abagabo beza bukuri bavama abakobwa bakabagatanga urumuri iyi ndirimbo nkoze itanze nk'impuruza Ntabazi basaba guhumuriza barumuna bacu babarizwa ku mihanda mukaba bado ku buzima bubi bubahanda bafite impano nyinshi gusabo ni marizitse bafashijwe batabarisha isi byo babitse dufata n'urunana maze tujye kwitabado abana b'imuhanda tubagirira kamado nibo Rwanda rw'ejo iyo bafashije uba wifasha kubafasha nuko ngendera u Rwanda ububasha dufata n'urunana maze tujye kwitabado abana b'imuhanda tubagirira kamado nibo Rwanda rw'ejo iyo Fasha juba wifasha kuba fasha nuko ngendera urwa ngubasha Chane yuko tuzineza kuzima wamo Atari bizabe na gatoi Tugomba kuwafasha Tumiba kuwele na mawafandi nye machu Dukwele imana ya ture mye Nete dukwele juku chachu Kukomu kuwafasha tuzaba tukifasha Tukuba kejo hazaza heza Umurijangwa nya Rwanda mweru sanji Murakoze chane
Hamaze iminsi havuga ikibazo cy'abakozi bo mu ngo bahohotera abana bashinzwe kurera ndetse hakagaragara n'abakoresha bahohotera abakozi babo bo mu ngo umuryango ADBF wihaye intego yo guhuguriza impande zombi ku bijyanye no kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo mu muhango wo gutangiza uyu mushinga umuryango uzahugura abakozi bo mu ngo bagera ku 105 abawitabiriye bakaba baragarutse ku kamaro ko kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo Ibindi kuri iyi nkuru reka tubaze Jean-Baptiste Ndayiragije.
Uyu mushinga uzamara igihe kigira ku mezi 9 uzibanda ku guhugura abakozi bo mu rugo bagira ku 105 bazatubuka mu mirenge ya Kimisagara, Gitega, Nyarugenge. Umuryango ADBF ukaba uzabahugura ku bijyanye no kugwanya ihohoterwa, kugwanya icyorezo cya SIDA ndetse no kwizigamira ku dufaranga duke bakorera. Ndagijimana Leoteri, umuyobozi wa ADBF, aratubwira icyo aya mahugurwa azamarira abazayahabwa.
Uyu mushinga icyo uzahindura nuko abakozi bo mu rugo bazahindura imyumvire. Tuzi mu bushakashatsi twakoze mu mwaka w'2009 ari nabwo tugenderaho cyane twasanze yuko abakozi bo mu rugo bahohoterwa. Ihohoterwa bagirirwa riranyuranye ari rishingiye ku gitsina, ku mubiri ndetse no ku bukungu kuko bamwe hari abadahembwa amafaranga bakoreye. Tukaba muri uyu mushinga rero twatumiye abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'abandi bafite aho bahuriye n'imibereho y'abakozi bo mu rugo kugira ngo twungurane ibitekerezo bumve icyo kibazo cy'abakozi bo mu rugo bagira uruhare mu kugikemura. Ikindi kandi uzahindura nuko tutazigisha abakozi bo mu rugo gusa kwirinda guhohoterwa ahubwo nabo tuzabaha inyigisho zerekeranye no kwirinda gukora ihohoterwa. tukaba twaratumiye inzego zifite mu nshingano harimo polisi y'igihugu ishami rya GBV abo bose bakazatanga amahugurwa ku bakozi bo mu rugo kugira ngo nabo birinde kuba bagira uwo bahohotera wese. Ikindi tuzakora nuko tuzongera guha abakozi bo mu rugo umwanya wo gutekereza yuko nyuma y'akazi ko mu rugo bazagira indi mibereho bazagira ahazaza akareho mpamvu tuzabigisha kwizigamira bikazarangira abakozi bo mu rugo tuzakorana bose bafite konti muri banke cyangwa mu kindi kigo cy'imari ndetse tukazanabafasha no gushinga koperative bazajya bahuriramo kugira ngo ibafashe gutera imbere.
Muri uyu muhango kandi hari n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bo mu mirenge iturukamo abazahugurwa. Nkusi Monique ushinzwe imibereho myiza mu murenge wa Kimisagara akaba yaradutangarije ko aya mahugurwa agira akamaro kanini mu mibanire mu miryango.
Inzego z'ibanze rero iyo duhugura aba bayobozi n'ubundi batowe cyo tuba twifuza no kugira ngo handi batuye mu midugudu iyo midugudu irimo babakozi bo mu ngo ndetse n'abakoresha babo tubashe kugira amakuru tubaha bagenderaho cyangwa se bahugura abo bafite mu midugudu yo hasi kugira ngo wa mukozi igihe yahohotewe wa mukoresha se igihe yahohotewe muri make buri rwego rugire amakuru rumenya ku kijyanye no kurwanya ihohoterwa kandi ikigaragara nuko byatanze umusaruro.
Intumwa ya Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo yari muri uyu muhango yagarutse ku kibazo cy'abantu bakoresha abana batarageza imyaka 18. Bibi Moise akaba yaratangaje ko abakoresha bakagombye kuzajya babanza kumenya neza niba abakozi bakoresha bujuje imyaka y'ubukuri.
Niba uhari umuntu ushaka akazi mu rugo, hanze umubaze imyaka afite, wumva ugomba gukoresha umuntu ufite mukuru, ugomba kubahiriza amategeko, ukanamwigisha uburyo agomba kuzigama, uramuhemba amafaranga, agomba kugira ifite ikintu yizigamira kuko ufite icyo wenyine. Izo ni wowe utunze umukozi ugomba kubimukangurira na mbere kuko zawe cyangwa indi mishinga ishobora kuzinjiramo ngo babahugurire abantu kandi bakunze kubikora wowe kumuze itunze uwo mwana.
Uretse kubahugura umuryango ADBF uzanabafasha gufunguza za konti mu bigo by'imari biciriritse ndetse banabafashe kwibumbira mu makoperative.
Jean Baptiste arakoze cyane kuri iyi nkuru. Abadukurikiye mwese, reka twongere tubasusurutse dukurikira indirimbo Amajyambere n'ibihe y'umuhanzi Bull Dogg.
Muzira nencho koni super banu bakishim Baka musimbi sabari rimba biga tinta Wasabi tkwaja kate postare zabitan Bikaba kamenyera kumva kakunzwe n'abantu. Gusa iyo manu yazanywe n'abantu twita kantu. Garanti yayo ni nk'iy'Abayahudi mu butayu. Bakurikira amashuri y'umuntu gusoma shida n'amajene byo babyanga kubi. Nk'imitego mibisha ya Sejibi. Habisi. Nicinwa muri iyi minsi barusha BBC ku broadcasting abafite amakuru menshi. Bakunda stage, bakunda cash, batinya kugwa mu matenga. Come on, yoboka mana ryafashe indi ntera. Ukabatera bizeraga siko twe twizeye. Ukamatorera aba menshi niko tuzereye. Ubashe umbaba imirurumba na bibiliya se. Pomindre paja du papa tuve kumana tuvuge kubya abantu namarare nibare yabakungu nibibazo by'imbabare maganya yababyeyi nitangwa ry'uburere bakobwa bato mu dukobe ituru koza soni baryaga kora na soni zuba teri mboni babiloni system idukuye ku nkoni nitugihana abana turajyara bakoroni n'imico y'abazungu ruzungu rwaje mu gihugu bakamerera ubutinganyi bazaduha ubukungu birukira ubukungu Samutinho gama hugo Inda nini nino gunda Bjata zidi tugo Kufa mahoro ya rastu Gomba kufa moga hinda Ukuri wago tika mia Gusa nibi tinda Storytera nigga Higa higa pinda Kandi pinda Jumu sinjiri zavi na murguanda Kokopata, kamufraje nijifata, bara fata fata, feedback Ninja squad ni bindi biza ngacho gusa nacho na babana babo simitako akia butangi yemu niku pimirwamo jajira nyonji husa na maniga fire fire viz konza basa paka jenda jazi sapa kumubi hefda papu goya tere taga mama still muri fire viringa kaya flashback ikatu visamu bihem jama ganya jadu tanya tkwa mirwanya dute ni isari iteya bana bench pichuruza mutu bari munga gari nyezi shori mari muraba bari kuita gaba sista cheri binu biji hari
Nkuko twabibabwiye mu gutangira iki kiganiro cyacu, muri aka kanya tuzajya tugerageza kubakusanyiriza bimwe mu bivugwa hirya no hino ku isi. Muri aka gace k'ikiganiro tukaba tuzajya turebera hamwe ibijyanye n'indwara z'ibyorezo zugarije isi, ubuzima bw'ibyamamare, ibidukikije bigenda gusetsa ndetse n'utuntu n'utundi. Reka dukurikira ibyo Olivier Satibasumba yadukusanyirije ku muperezida w'umusportifu kurusha abandi ku isi mu bijyanye n'umukino wa karate.
Uwo nta wundi ni perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, aheruka kubona umukandara w'8 muri karate, usanga indi mikandara 9 afite mu mukino wa taekwondo. Nyuma y'imikandara 9 afite muri taekwondo, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yahawe umukandara w'8 mu bwoko bwa karate bwitwa Kyokushinkan. Ibi bikaba byaratangajwe ku mugaragaro n'ishyirahamwe ry'imikino ya Kyokushinkan ku isi, ryamuhaye umukandara w'8 w'umukara. Uyu mugabo w'imyaka 62 ni n'umwe mu barimu bakuru Grandmaster mu mukino wa taekwondo, nyuma yo kubonamo umukandara wa 9 mu mwaka w'2013. Urubuga rwa Presidency y'Uburusiya ruvuga ko Putin ari n'umukinnyi w'umukina judo. Akaba yaratangiye gukina uyu mukino kuva afite imyaka 11. Perezida Putin avuga ko iyo mikino yose imufasha kwigenzura no kumenya kubaho mu buzima bwose. Uyu muyobozi ngo bimwigisha kwigenzura, bigatanga ubushobozi bwo kubaho mu bihe ibyo aribyo byose ugezemo, bikigisha kandi kureba intege nke cyangwa imbaraga z'uwo muhanganye kugira ngo ubashe guharanira kumunesha. Akaba yumva ari ibintu bya ngombwa buri munyapolitike wese akwiye kumenya. Kyokushin ni umukino w'ingufu uhuza umuntu n'undi, ukaba ubwoko bwa karate ifite inkomoko mu Buyapani. Ni umwe mu mikino yitayeho cyane mu Burusiya, wanatumye Putin aba ikirangirire ku isi muri siporo. Mu 2001 nibwo Putin yabonye umukandara wa 3 w'umukara muri Kyokushin, abona uwa 7 mu 2009, none abonye uwa 8 muri uyu mwaka wa 2014. Uretse imikandara 8 muri Kyokushin, 9 muri taekwondo, Vladimir Putin afite n'umukandara w'umukara muri karate yo mu bwoko bwa Shotokan.
Olivier, arakoze cyane kuri ibi yadukusanyirije. Kuba afite ibyo mushaka gusangiza bagenzi banyu tubahaye karibu. Niba mushaka kutugezaho ibitekerezo byanyu, muzifashisha adresi inosa habu umugisha aza kubabwira muri ubu butumwa bw'abatwandikiye.
None ubutumwa bwacu reka tubuhere guhejwe na Sekanabo Ildefonse. Uyarebye asanga Ebola iduhangayikiye cyane, agasaba abanyarwanda bose gusenga cyane icyo cyorezo kizagira mu gihugu cyacu. Ildefonse kandi yongeye kutwandikira aho agaruka ku mukino w'amagare, atubwira ko umukino w'amagare ari umukino mwiza ushimishije cyane kandi unafitiye abanyarwanda akamaro. Asaba abayobozi ba buri murenge kujya bagerageza bagategura umukino w'amagare kuko aribyo byazamura abana mu Rwanda. Tukaba tumushimiye cyane rero umukunzi wacu Nsekanabo. Dukugira ubutumwa bwoherejwe na Etienne Habiyaremye, aragira ati turakurikira cyane hano mu Bugesera. Icyorezo cya SIDA kirabica bigacika hirya no hino, bityo rero twese twegura intwaro duhatane turi mu rugamba rukomeye. Agasaba asaba ko inzego zose zigomba kubigira ibyazo zigashyiramo imbaraga, bityo bizagenda neza. Reka dusubize kuri Asumuta nawe aragaruka ku cyorezo cya SIDA, aho avuga ko nta muti nta rukingo, gusa kishimira ko iyo abona hashyirwaho imbaraga n'uburyo bwishwe kuyirwanya biba ari ibintu byiza cyane bishimishije. agasaba saba ubufatanye kuri buri wese mu rwego rwo kwirwanya. Tukatubashimiye cyane mwese mwatwandikiye. Nsoza rero nkaba nabibutsa adresse zacu.